CK Music promos that international
music. How are ya? They are team sick mansion. How are ya?
Ben Breezy.
Our Chola Entertainment. Abama. Our Passings. Abama. The main beats. Who made beats? Sentence. That's Jay. Kashina. Who then anyway? Wasini chini gansh pambamo. Betandia kutambila patata to our chapamo. No one pamalo. Sita mwaba mwai. So mwaba umok sanga fans. Gansh mwaba mo. Jamani gazi. How are you? Not you fake. Amani gazi. Hey. Jamani gazi. How are you? Panga konga yako semani gazi. Sing along. Jamani gazi. How are you? Not you fake. Amani gazi.
You want to share the
Jamani gazi. How are you? Panga konga yako semani gazi. Abakuchola pa fini popo nezi wako. Tumi naka wili usha tume abaku bako. Abaku Kishine chaba. Fengi chama liu ligazi. Eva senta konga fiali rachitie kujigazi. Bala tupenda ngolu pia mufingazi. Noti wala besa fena makini tujazi. Na friendi shevi pari nomba kukwakisha. Ule mwana timu novo kutapa fia kukakisha. Waka kutakisha kwa waba zambisha. Nchibia ngwa chiri kule ba waka kupapisha. Wana wana jisoi sangwa na wanabo. Tafoya fia babi pira koma wanabo. Era Mr. Fun wana wanabo. Bani gaba fake kusangwa na wanabo. Wasi ni chini gansh pampamo. Betandia kutambila patata tuwa wachapamo. Kusang go one kwa malo. Sita mwaba mwai thoughts. Mwaba umo kusanga flats. Gansh mwaba mo. Jamani gazi. How are you? Not you fake. Amani gazi. Jamani gazi. Hawa tupanga konga yako semani gazi.
Sing along.
Jamani gazi. How are you? Not you fake. Amani gazi.
You want to share the
phone. Jamani gazi. Hawa tupanga konga yako semani gazi. Wakuchola pa filimbo poneti wakwa. Dumina kabusha tume awaku wakwa. Sentence. Mamama ni gazi tewari uba fake. Kukupa mabonzo bena bale mistake. Na mukwangala bena wafusha mazeki. Teko choku wapara mike yoni mistake. Sosa la wanobo sati wose ni wanzako. Wafire wakupera kumunzala wadi. Hela gaza sita waku siti fyalila. Kasi meka kampani tabasharira. Iwe wana mabumbe weke mbaula. Katofika tula wakazwa chimbaula. Kwezi mbobo tola kulo. Nakuria konse. Asika tengo koveleka tuka tonse. Mune gani we, gani we. Ela Banks, Westside, Santi, Chupa Nikas, YT, Cantondo na Kubuch, Top Cerebu, Team Tok Tok Cerebu, Havana Kod, Musti, Epak, Eskemoy, Doka Shala Konsoko, Bok Nika Young Nika Wisdeza, American Boy, Kanaba Percent, Team Sick Manch, Bossin Amimona,
CKMusicPromos.com.